soul generation.
So Fresh is on the beat.
Ever since to Juwane, baby, I feel so lucky. You're a blessing in so many ways, girl. We're wasting so much time, my girl. No time for truth and dare.
Truth and dare.
Girl, when you need some love, I promise to be there. Yeah. Ooh, yeah. Kuna vile wani washanga, oh girl. Moyo unadunda kila saa ukipitanga. Nabaki la la la. Maneno zinakuja zikikwenda, aki nini unanifanyanga. Baby wewe star, usiku na mchana usitake jua vile unangaranga. Unanichanganya, kuna vile wanichanganya girl. Unanichanganya, kuna vile unanichanganya. Unanichanganya, kuna vile unanichanganya. Unani changanya, kuna vile unanichanganya. Unanichanganya, kuna vile wanichanganya girl. The way you walk, the way you rock, the way you're moving my baby. Napenda vile unakanyanga, na bado ukipika ni crazy. Napenda vile unakaranga, no time to waste my baby. Long, long, me got some love for you. Let me show you one thing or two. Do the things that lovers do. Kuna vile wani washanga, oh girl. Moyo unadunda kila saa ukipitanga. Nabaki la la la. Mawazo zinakuja zikikwenda, aki nini unanifanyanga. Baby wewe star, usiku na mchana usitake jua vile unangaranga. Unanichanganya, kuna vile wanichanganya girl. Unanichanganya, kuna vile unanichanganya. Oh oh, unanichanganya. Kuna vile unanichanganya. Unani changanya. Kuna vile unanichanganya. Oh oh, unanichanganya. Kuna vile wanichanganya girl. Oh yeah. Washa moto, menfanya loco. Menfanya ni kuimbi yange to my love songs. Jumi kutan on, na my vocals. Na nakupigia dance ki Michael Jackson. Niko salon, na juu yako. Nina kusafishia kiti chako. Nita kuguzishia, nita kupandishia. Nita kutumikia shita zako. Unanichanganya, kuna vile unanichanganya. Unanichanganya, kuna vile unanichanganya. Unani changanya, kuna vile unanichanganya. Unanichanganya, kuna vile wanichanganya girl.